Fresh, fresh.
Some real shit right here.
Mr. Putatula.
Say, white big gang.
Hela, senior man.
Yeah, beefy night follow.
Kristana, we nonga waisa sangitari ukalusa meno.
Kavara, baka nonga washa li coffee.
Vikati, shuko, vike mwana fiko. Nakaba nevo poku panga mabazi.
Kia kuna sali.
Na family akalenga yuta.
Jiwa kuna zalit. Welisha kali lole.
Keno kuyasa teti.
Adawa waka teti.
Pafala fima kweti.
Tupine shapa tepu.
Aikona shapa keti.
Kuba malaini kusho.
Chimona super keti.
Notama bola peti.
So better you forget. We $20 let.
Tukunkana na kumbaleti, inoti yo dola leti. Vanditi
wela leti, natu kumbalita 4-4 tuliseti.
Heti, yesa tuwa high money jeti.
Talanta, ekipti bambela bifia chuma. Yawa, kalsa, ngebo wande na chuma.
Chaposa wan, nebo na sola na chuma.
Tatu kabi, te iwa fani pupa.
Iyakon, keve na fani pupa. Tuli magoti,
weva muli melele.
Fishu mwachita,
yala tila melele.
Na ikalazi,
yaku tim delele.
Shile chiyongo,
jack team pelele.
I'm so fly.
Ha, that's a kanaka pelele.
Mwelele.
Mwelele.
Mwelelo.
Mweneyo.
Bebele.
Sebele.
Bebele.
Chikebele.
Masishi.
Likili.
Kwilili.
Tenelo.
Amayo.
Wimwana.
Nakula.
Ulanda.
Chishinka.
Chachine.
Ulenanda.
Dekula.
Maenda.
Tika namba tuyoshe kukwimba festo futaba imba. Kwa mwati kwa duftaba imba.
Kwa.
Sa tuyoshe kufutaba imba kutu mwini nga fiara panga.
Mola
kuru 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 tenki muka
nuti umunguru buru kuburu kukuburu changa muka
kuru kutu kuru kutu mkutu mkata ilu kele tuwa kanika
nisikiliti ya kuchala na mulu kwa kanika
priki tin 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 tina yesu bashitisha
abuaba kwebe latina wambu na bashitisha hara ai tutu pak makafeli
kufu mapantu waira takuwa baba feli
Joe Boys Entertainment Yara International Music
Bakadisa wani kwa Jamaica and I'll speak the kid deep on himself.
Fresh, fresh, fresh.
Rasta fan,
freshman.
Mr. Putatulad.
Huh!
Cut! Deep Chronic.